Abange musembene mpulira omulamu ogenda bwe bukya enzikiza agenda bwe buziba nendaba kizikiza embeera bwe ndi ninga gwe bakomerera omusumali era mpulira nzirika bwe mulwawo mu nkola bubi nnyonnyonnyo
twakiwulidde era bw'oyogedde mazima ddala
neewulidde mmaleyo bwe mulaba nina ekituli ku mutima kyokka sisobola kutunda n'okulyandya nnyimiridde nze embeera mwe ndi nasigala bw'omu sirina nnyamba mundage oba muyamba naye abange ngenderera
tolina kyolya tolina wosula ennyumba wakula mpewo n'omwana we yakweganira ddala ddala kati era weebuuza lwaki gwe
sebanange mwamba we era mutase naye abange njika
kusaba kitufu nyo amagezi kirungi.